No ekitongole ekyensiyonna ekyabaana ki UNICEF kikakasizza nga bwekitandise okwongera amaanyi buyambi obunaataasa abaana mu kiseera kino eky'obunkenke obwa Ebola mu Uganda ne DR Congo. Ekiwandiika kivudde mu UNICEF kiraze nti olw'okuba abaana be basinga okukosebwa mu biseera ebyagalwadde agakambwe agabalukawo, balina okweteekateeka obulungi okulaba nti abaana bano bataasibwa ku kimbe kino ekya Ebola.